katonda wafe mulamu na buli kitiwa kyemusanira kuba teyeba kanga kotoli musanga mutulo zawo wenavo kumudize kitiwa kye eranze mu byonna mukama gwe nkulembeza bwemwesiga kucyusa n'otasigala kyekimu mulopera omukwasa baba kujonyesa sotokola nsobi ate nawe n'obonereza eyo yentandika oluyimba bwendutandise mukama nsasira olugendo lwange runyume erinnya libunewo n'obuganzi bwe nsaba olongaggawala ekitone kindi mu mutwe mu kadongo kamoneka kasanti ddala mmanye n'ekyenkola kirungi ne mu bantu gyekiri sokuyimba saakwagala bwagazi bwe natondebwa nina talenti ekitone eky'obuzaale bwo kati nangirira okuba omuwanguzi kye nsuubira maaso gange mukama yamba tebakinnemya naawe amakuli g'osisinkana ng'ogeeyambise ng'amadaala gakuyamba ogenda waggulu sisomesangako ne batakwata kyemmanyi ndi wa mukisa toba n'abawagizi nnina abaana n'abavubuka n'abakadde we bansiimira ku mwanjo kwe nnina okuba ku bigambo bye nnina okwewaana kibiina yadde kyandirungiwa nga kyoyogerakera kyeraga nti bwe kiri ani atasiima bye nkola nga mazima wa kisa mpozi nga muzibe osole ngamba kiggala ene simanyi nti gyeva n'ekoma ejjudde ntasiima kiriba bwe kityo omuntu akola ebirungi n'atasiimibwa kristu yattibwa lw'ebyamagero bye yalinga akola naye ate n'abasiima babamundaba byokola w'ekisa n'ajja n'akwebaza olw'omulabe we yenna n'ajjula ettima oli alemya munne gy'oli ensooba nti yannyina twagala emirembe naye w'oyita buuza kwono buuze n'oli bwakugamba weegumye buli muntu alina ensomoka ye kubeera nako kola bannina twagala emirembe naye woyita buuza kwono buuze n'oli bwakugamba weegumye buli muntu alina ensomoka ye nze okubanga we ndi gyempise wazibu kunyumya buli omu ekifo ky'okumwanjo kyakolerera kati abanango bate mwebaka musimbule ku lukalu nfuumuuse nga kaweewo kati ate kenfuuse empungu mbuuse kulaga mu bwengula anti emikisa gyagaba katonda we giba sumulula lwa mpaka kati nyambuka lwa buyinza bwanti ye muyinza guludde ne yansindisa okulamulira mbire nesiimye kuba ndi mwawufu ntunuulira ne byenkola nnina omutwe obuuza kwa mmanyi banoonyereza okumanya engeri nawa gye mbifumbira nange bwento bwennyumirwa ebyenfubutukamu kyaboogeza bwama n'emyasi mwasimula erinda basonsomolenga obugolo ndowoozo mmanyi akaakatuuyo n'ebikko erwandibanga lwali mukyawekeera ennyo nteekedde ku makya sisiwambalagala ng'otunnyo muno muliiso enswera beeba mu ttuntu yenze ku makya ndi muntu muzibu mu by'obwongo kati gwantabala ndabanga keekabwa okwekiika empologoma ndi kasaale ŋŋenda mu maaso sizibwa rivansi wennyingidde mu maaso gye nfulumira oyeeye ekiika mu makubo gange wano mbuuza nkulukutu za musoto oba zino mputtu za kikuku ndiwulira baamugamba mu kasooli nti vaamu n'alemeramu nga yeekulunta z'empaka ekyamuviiramu ataamanya yongera okubuuza ateetegula nti nkimanyo nnyooma lwa bode ndowooza mutya bammundu na bano baamayembe kati nze kambagankanye nga mazima yeminzaani mulinneekuuliramu oba kiruddu temumbuuza katonda gwe nkubi omulaba n'essimpako omulogo bwaloga n'otafa bwamalanga abikyusa ng'agamba gw'omuloga kateewe byebiki omuntu ensonyi amala n'azifuula obusungu naye nga lazima enseene ewangulwa mugumu twagala emirembe naye w'oyita buuza kwono buuze n'oli bwakugamba weegumye buli muntu alina ensomoka ye kutya mukama kwe kubeera n'akokoola bannina twagala emirembe naye w'oyita buuza kwono buuze n'oli bwakugamba weegumye buli muntu alina ensomoka ye nze okubanga bwe ndi gyempise wazibu kunyumya n'okutandika nnyimbe saali wa kusaaga natandika n'amaanyi mangi mu ngeri ŋŋumu Ante ngeri jembuli lila sava na kumapu Wensinziro kubayugumi za dara Gendo nonyo uimba wenzizembawa Ero ulirizuja kwa ule chitwa ula Na uja kumalukirize ntidarono master Gwendo wenkole vitiwa vyamva mubuto Teriasika wajimone tonyade na atapungula Pozibu atakolero kusika chechivi Katini ndirirumu kozi vyensiga vikolere Mungu mfunira maneja na chituramu Netago muto wa mazima tabumu yae Zechena kwako mkusoka katonda ya manyi Siriera vila mavanja gevanya gira mfurendi Zobu kade chikumi atane za museveni Natubira mbizi mbulumi obunje chitagambika Bwento nesi wama kumera nembo na abona Na inga bambo nyabo nyabe bange vena yamba Ensi weto wera mule bintu mwusowi Bonava kabiza siri uolere choneda Nabanu miriza mkote katonda ya manye Siinza kwa galiza muntu kabiecho chikafue Fube ya ntondo kumuwe sechiti wache Mukasa Patrick insawa mkuru funechifo Kwanja galiza nungumiza angadala ngume Wampanja luzaka sente mungiri okunju Na ke wampaka lulomu bia kanziva kwa safuna Manisuri sentongo mkusabirofune Na oga gawalera ne mkuru tuziwe Yongero kutia mukamenda gano jinyweze Ea katonda woku mutia nguru verera Sabatata wange nava wagizi bango bankumire Mikwano jange nange wensu vyansu nyiwe Amanyi gandi mugumu katonda kwensaba Watu wakaro kutuwe seno nebijirimu Na yemu kama avantuma watu sindi kukubera Ngavantu babie miti majawe migumu Turuana tubera baramu baruana lwa kutujao Ese tutawanye nyo tujimaramu obudde butono